foundation body amugirada naba buke the tv bari aba vision kana umba so publicity plan kugira ngo tubongere mwen amantu gateke kumukushuri amantu gateke ngai
abakurembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ehoima basanyufu olwa gavumenti okubateerawo etterekero ly'omusaayi erisinga obunene mu bendobendo eryabunyola okutaasa obulamu bw'abantu ababadde bafa buli lunaku olukedde olw'ebbula ly'omusaayi. Etterekero lino eryawemmensa obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obuwerera ddala buna lyagguddwawo mu Januwali w'omwaka guno nga buli lunaku bakunganya yuniti z'omusaayi ezisoba mu 10. Ssentebe w'e Luseyo okutaana ehoima Vincent Muhumuza ategeezezza ng'etterekero lino ery'omusaayi lino nga terinnazimbibwa abalwadde abaweddemu omusaayi babadde babatwala Mulago w'e Kawempe ow'e Kampala nga wano bangi babadde bafiira mu makubo. Muhumuza agamba okuzimbibwa kw'etterekero lino n'ebirungi ebirala ebikoleddwa NRM mu kitundu kyabwe akalulu bakukawangulira waggulu.
So you look at the achievements which we have achieved as Hoima, it's really massive. We shall start with the issue of the regional blood bank, which is within our area, and the regional blood bank is catering for so many things as far as health is concerned. Then we go to the sector of oil and gas. Oil and gas has come with associated benefits. We have the Kabale International Airport, Kabalega International Airport. We have the Kabale Industrial Park. We have a mini refinery and other associated benefits. All those are not coming single-handedly. We are starting from here and the end product is here. If it flies in the future to come, Hoima is going to grow at a very, very faster rate.
Ona agamba ate bwe kituuka ku nguudo ekisaawe ky'ennyonyi kw'ossa ekisaawe eky'omupiira oyinza okugamba nti oli Bulaaya bwatyo n'akunga bannabunyolo bonna ne Uganda yonna okwesigwa akalulu kaabwe n'omusajja omukulu ow'enkofiira.
We have the High Court, which was not originally here. It is in place. We have a good road infrastructure. Previously, when you used to talk about Hoima, it was a toll death. But right now, you talk of Hoima, it is a clean city, a clean district, whereby everybody is enjoying. The social infrastructure, the schools have been increased. Since secondary schools have been increased. Operation Wealth Creation Project, like EMIOGA, PDM, Youth Livelihood, we have all been getting all those things. So I'm calling upon all the people of Hoima, please come and rally behind this excellence, your welcome to 7, so that you can take us for the next more 5 years.
Olwaleero Pulezidenti Museveni tagenda kuweerayo na lukungaana lwa kunoonya kalulu mu disitulikiti yonna olw'emirimu gya gavumenti emitongole.